abazungu sanga nandiganyirwa nempo n'olumbe lw'obwavu
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
kate Uganda n'ebyayo bifuuse bya bulumya ina yayongerwako akyali omunaku n'osimba
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
nasobola obuleeka nga njagala nfuna ensimbi bafuluma wino state council n'enjola ebyange n'ebitwala nga ze nsaba sikyaziweza kati ndi mwavu mbulwa ne sabbuuni gwe nnaaba
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
okutembeya bakunnemesa konze kanvuge bodo mugagga yagigula ku masyolekulo ne banjola tebazigoba mu kibuga zasusse obungi kati eri ku poliisi yannemereyo olw'ensimbi
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
ababooda tulinga abazza emisango mu ggwanga poliisi bwekukwata tobulwako kyosasula ne bw'oba n'eremeti n'ebisaanyizo wakiri ekusiba ogwa jaketi ennyingi ez'oyambala
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
wano mwakoze ettekesibwa ennyo ku babooda obuli asemberera emmoroka mu mukubo amasasi kati naffe tulagira mutukolera amakubo nga siga mmoroka ng'agatwala babooda era okulaba ow'emmoroka alinnyeeko tuba kuba amasasi atyetteeka bwe lyagambye
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
ebyo bwe babinnemesa konze guno ogwa takisi batambula batudde bo bakolera mu masanyu emisolo gya takisi gyokkanze gye gyannemesa nga zeesoloozebwa zisinga zeekola olunaku osasuliza paaka site kanso zeeyagala buli site gy'obaako lisiiti gy'osasula kyokka nga ne mukama wo aba alinze ensimbi kondakita ne dureva ne musigala mu bulumi
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
wano mu Kampala omwavu takyayina kyayogera ne bw'oba n'akayumba bakusinda n'ogendo mugagga gula n'ogaana tabulwa wakuyita bakuleetera empapula butali ku maapu ya kibuga
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
eyalinga yeekolera ekibuga bakinnemesa ne balekamu abalalu ssaako bakateeyamba bakubye abatemeeya abalalu bali ku mbalaza kyesimanyi n'abalalu bawa emisolo
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
mukyale waffe wakane neerimira ettaka baalibba kuliko faamu z'abanene tunaddukira waffe gye tunaalima akamere nga ne mulwere ewagazi bakyayina beebeera mulala
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
nandigenze n'ennyimba naye ebidongo byatabuse temukyali ensimbi osanyusa bantu n'ogenda okutimba bbaana batusasuza ensimbi ebipande okubitimba era osasula omusolo drive osasula mutuwoganira ekibuga kyokka nga n'ennyini kifeera ayagala nsimbi mwani tusabye ensimbi ne mutuwa obudde obumala essaawa ze mutuwa zitulemesa okukola abantu bajja ssaawa nnya bamala kukola omukaaga n'oggalawo olw'obulungi bw'ekibuga security egyensasula ebeera ennyambi eki lwaki siva mu bino ebintu by'ekisiru
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
wano kampuni z'omwenge zibasasula emisolo kyokka mutigomya abagunywa musiremesa okukola negwe gwayikidde mu mukwata n'empina agabana mukoze kyamaanyi okutulemesa otubisi kawunye musi kigaana ye wano yandise ne mukolayo n'akalala nga kapima amacupa naye ow'ekikwimu mu musiba n'owaana lwaki temuwera kampuni osinga okutigomya abantu
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
amalwaliro ga gavumenti mugajja lw'abanaku omukyala yanfaako ku lw'ensonga y'ensimbi musawo yamuleka awo maama n'afa n'olubuto n'adda kwalumiddwa ensanafu kuba amuwa ekikumi
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
ebintu mwe twandijja ensimbi okugenda tweyagale byonna baabitundu mwavu takyayina w'afunira wano nansonofyeta yeyo yatundiddwa paka yadi nawe omugobyewo abantu owina omutugobo oba nawo mwatunzeewo oba omunaku anaalyawo
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
nandigenze n'enjogera ne taata nannyini ggwanga naye okutuuka gyali olina kuwandiika bbaluwa ebbaluwa ogitwala eyitamu abo b'oloopa beebamusomerayo amaaso tegakyabiramu
asane kumanda bano ekyogendo olusirisala n'abaliyo balimasika
ekisinga okuntamya uganda njiddukemu yo buli byekola bibeera bya kisibu wanore tuwaro nchinga lole kisimu kwanga Kenya yali eronchinga gari ya muka Tuwaro nchingo budomo lobo fikiri levi muri Luanda yali eronchinga nyonyi jebuse Luache vya Uganda vya Bisemba Munde kenze nengenda Wane bibiro lya masanyalaze lili mukwanga Nietu koze sasola na generator Wansonga ya masanyalaze obutatumala Gayamba bebwe rubali ngamba beneiba Amafuta twatandika kasima mukwanga Ne ugasenge jate kagenda Tanzania Shogoka kumia otu gajja kumusoro We munase rosigalo li maziga
Asane kumanda mane choke no lusimisala
Nani genze wabisa ya manyembera jembitamu Yasimba kalina security ya letambia Katina atuka hati ya wakulwe ujadula Nakupa pia bali wote kuli antegira
Hasane kumanda mane ya joge no nusimisala Nabali ya walimazika
Omulala seka umaruna ya junaba naku Obangende uwa sanga ya nanyama
Hasane kumanda mane ya joge no nusimisala Nabali ya walimazika
Omugaka chumiro na kulira wagaka kwa garana Yani nyambi na yoku toka javira Mwa sarunda mama ziba nkambwenyo Kambile kesiri na gayomba na mwazi
Hasane kumanda mane ya joge no nusimisala Nabali ya walimazika
Omulala mama fina na ya junaba naku Neku vya mutuka kukuwa musokentia
Hasane kumanda mane ya joge no nusimisala Nabali ya walimazika
Erikambo njokende vinji nyolu obulumi Mulekene mbiko miati vinku vya masasi Olaba waseka wisa tanina vya yogera Na yato ulunza alasa nye vyeche si Uganda kanjite Amanyi gampende Kale sichari nasubi Evi akampana vya ankesi